Wayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde Talatare, Noga, et Jagon Luro Avril, Tan, et Timil, Ses, Jenna Yendo, Sokido Studio Tamani, et Tawa Elements de la Presse, Bomokon, de Tunano, no Kabaruji, Omar Waygalo. Se grabon compétitif de fête de Kande, Jukita de Kalde, la Kauranga, les Lady Made in the Bottom of the Kenya, of Bomoko, de Waka, de Jono, Yoga, Hala, de Fandara, Fanyang, got on fire to your weed, Kohan Yone, de Watu Jono, Tayere, Yellow Hon, Heja, the Lam, Hakunde, Jan, Jukin Red, Lesa, Lady Made in the Jerry, the Yellow Hon, Gully, the kind of Gully Red Father, Yellow Hon, Gully, the Fukan, Dike Red, Noku God, Fatete, Cabo de Muduel. Gube motu don gwan lesa ha lady made in the quality with Waka Jonas in Adanya could use a Dana Konati in the Ilan de Caldele Korangal Sinina and the Aunt or what to do on Hejab and Lam Hakunde can do in the lesa ha lady made in the. Quality with what to Jono Yimbel and one day for Minet no Yoshida or Han Teddy Red Bed or Yimbel Koyat Chapantoto, but you did one on the cup and I went lay lady made in the what to Jono, the Pamina Cap, do something particularly no Kulema there, then you have a Pamina own on Musa and Gobeton, the Canyon, the Pamina Honosuka, the Jangobeton, the Fat Yal Honokan Teddy Red, Yoshida. Quality with the bullet to go to Kazan put it up Bomoko of Fabi Yal Hon Labal Han, what you know Jaguji Lamo, Dingori Fire to your Hon Yimbel Jula, a can who created Ivo Jaguji, the Majokoyas Yimbel Chapantoton. Tingling up locout and hand what the Koyata joint tetley lady made in the secret. You know, Kabaru, you want even Juginot or better and the BBC Milamoro, a head idea. Only Tindivit on a bottle fed the candy, Jokita, the Cardale Kauranga lady made in the quality did or gully to put the Kenyan or Bomoko or Waka Jono, Holy Tindivita Yoga, Hara, the Defandara, Fanyangaton Fire, Tia, the Vido Kohan Yoneta, Bejayal Hono, Edabelam Hokunde, you can do in a lesser lady made in the Bejia, Waka Jono, the Yellow Hono, get there for can dark red, no good for take up or the movie. For Kevin Fantadli and Kedam Mohammedu Samasiku.
Do top a joy, when you can yout attend Lake Kortal C. S. Angle. Sifa Gully Tel Kurundu, Kabar Lam Hokunde, Kabar Mok. Kabaru lugugol e kanya kabaru saraji wotujidi kaldal nyolom arande rande faama do no lam hakundejo ojo inirte e kanya golleji mukdi gube kaptoje sema e platform quality wide kabaru lam hakundejo o han yawnede tawene lam o holiti wide kabaru lugugol han yawnede kabe chakidi hawrude do kabaru mako o kejaro gubal sema holiti wide gube kaptoje e kay dokki fay inde kaptobe mabbe kanbe nadde e kabaru lugugol e be koddori nyolom hande sala kawral ana wada do yargul yeso bangal golleji talkurundu.
The quality with what to Jonah won Camp Elami, a good motor and one lesser, her lady made in Dissina, Dania could use or Dania Conati, Lema Jumbo quality with Ilan de Caldele Corangal Sinina and there. Kohano, I dread a foot, a yellow honor, Heja Belamo, kind of in red lesser, her lady made in D. Kede Kankuno, the Ted Almo Ag Mohammed, your Kankunjan, our Kabaru, Walde Samanda, Kohali, Do and Dofotang, Mohammed Samasiku.
Aujourd'hui, le plus grand blocage.
Wakar Jun, okay, Titala Omoni, Kabaru Lam Hakundejo, a Kanya Kabaru Moko, Kabaru Lam Hakundejo, Hani Hassinade, Bangal Gulij Telkundu. Bicagal sinnul gol dum hanno juknede hen fa hande dum huncanaga hore kasendun eden jidi yawtude dum dun ne latto sifa fuddudo golloji di do de hani timoydi dun hani fuddirede gila joni so wana dun kay fay hunde biltatako ka dum fu hadal min gollude do kabaru makko o do kay min kawri do gotum gube sema e platform ndokki fay inde kabotobe mabbe kanbe nadde hen fama dun ana hani wadde non jonka cedele de yo sifa jogol mabbe
sakra bonon bal ni trimi joji modo hallame bemal aningal min noddirta face Facebook ngal Walden debno dutta dental pulaku wakar jona be kolli metti mabbe hono bonanda ji ngatteri feode dum wonono yimbeel ngombe leleedi meedi ndi fulbe kalobe delde fulare be kolli tiwi dusa jeewi arme malio kanyo gube godde kasere ngodde ton kokkade kaborde wakar fulbe njayelana heddana karboto yonkiji fulbe le ngombe tombe le majjundu be kolli tiwi ko yaata yimbeel sappo kanyi en nangale badde jabbinode hollitindi wi be do yimbeel wala fufinde ko yaddo mabbe wiido be jihadi kobbe nobe kolli tiwi ni ta arme mal nangiri be do yimbeel ke kanko no dete Umar Aljuma ko halido hen
nakku fudo be ngi fudo fu mbaran surtout yotare jabal yo hore mu yaade sikri finaje yaade korgiri yaade sanko en kala no be jippulo fu mbaran sey fulbe jodi ben gendi ko toto duunoge vraiment min tampi et puis minami ngalda probe et poste jansur poste ngadi fu wala poste jabal ko mi tawto joni e gouvernement ben joddo be kalde poste jabal be jopp ko gondu et puis laddeji al tondi mi mbarata pula ko be irale hen e sey goto na tali ladde ne de ladde yi ngana sina ladde di kandi jeewed halaka hale danyo no wada so wala dayno wada hen fulbe be wala fu pullo gon terrorist gon eliri yonka ko ngatten den yewen do hala ka halete ko ranga huude fu ko neddo goddo kase bamdo mal fala hokka fu minan dum kokke wala fu jottiro pullo dima ko wala fu jottiro pullo hewde mali wala fu jottiro pullo sembe skala wanda min kalna wala gon e mali o minan mi kula kawral wala ko burudum den tenne wulli den ne pullo ko otorre gon dum wallo imma pullo wawa nadde ngendi tawe yobe kardante burteme den pullo wawa yilara te waraka ko jasen fu dum lenyol gon bardata jokolbe dum wala a tewta sina timmi de lenyol gol
wakari jono ko armi mali o nodda ko be koliti wiido yodum wana gogo dum e tawede fu be bi wattu jono sa jeewi hono golleje be gondi golledle hen faabe jaa yalla be ngado hono be ngatta furbe ngadi nodda go feedu dum woni kayfu be beedu kollabe wakari jono to be do yimbe le barabe koliti wiido be jaha be jewto no dido golleje ngori tagal mudu be koliti wiido kawtal fuddi do bomako do won kawtal wakari jono ngal yowi do faabe jaa yalla hono nyaw e bolo han teedi reede leleji meden di wattu jono ngal do won kawtal dido balle baldi be jewti dan wakari jono homo futtoto godle hen hakkile lanibe wodo golle walde no dirti christian aid kede konko madame traware fatou jaw o ko halido hen do foccitango mohammadou samasieku
cet atelier c'est pour
ngal kawrital yosifa humpitinde gollidobe christian aid kala ko min kebi gollude les projets sida o iwde lewru me worde lewru mars hono bimi ni fanda kawrital ngal yo hollude nafa projet o les golleji ong ji fabibe mo di ngoni do mali do fedde amen 3ag les régions kulikoro fedde adec les régions sikasu e kanye fedde radi to senegal ton e hakkile am golleji di an wade no haniri le keri lede mali e guiné e kanye kure mali beydade hen dun jawta le radioji e kanye humpitali hakunde yimbel e ko hemun en biden ba wiide golleji di feewi fasan
bien que ça se jette très bien
maliano wonde yaltine dati kesi wakari jona faabe de yalla hono nyaw sida o hani habi red leleedi medendi suudu ministre humnindo kabaru jande lele yirende wakari jona be gondi e famminde dum wonon yimbeele gollobe le kapngaaji ngombe leleedi medendi be do yimbeele dusa pammi faabe birfitiki le ngenyaaji mabbe njahambe pammina e hono musse ngabe ngombe tombe de yalla hono kaani famminde don sukabe jangobe tan jande lele yirbe no nyaw sida o hani teedi red faabe jawdu yalla foti nyaw o lanya leleedi medendi kede kanko professeur madi keita konko laami dido golle so suudu ministre humnindo kabaru jande lelir leedi meden de ko hali do en do faccitango Mohammadou Samasieku
notre objectif
imade amen yo famminde yimbe salla ibe dena ko e mabbe wonbe jangina non kabar majur le hitande 2008 heydinde dun bangal gollide kapde waddani min bantude de salam den sakko nyaw o yo yimbele jangirde janginobe be famminta dun kambe dun famminan keddibe ibde gollobe kaybobe janginobe be yaade janginobe be fayotare be janginta le ciuul le koydi
dans les salles de classe
wolitindi wiide wattu jono dum wonno jaaguji laamo kaani worudi leleedi meden di kaado haalano wondi e wadde nokko ile kenyon do bomako do wattu jono holita wede be kawtan le hen ko yaata jonta tati ko yaata yimbel tapantato do anale hen faabe jewto wakkati jono tawende julaabe an kokkeno laamo haani sodirde cogguji mudum di yalli dum haani laabudi le nokko hitane 2015 de kaabe kulliti wiide ko yaata golli tapande jetti ko yubaka ko yubaki yama le hen kede kanko no dottedo nuri li o kanko laami hon dido golleji kawtal gondugal e wadde do kenyangal ko hali do hen do faccitango Mohammadou Samasieku
ce qui va changer désormais
tagal ngal kawrital yimbe janginabe be fuf be dortor famu bangal andal golle mabbe dun latto sababu dun labal wada le golleji frobadi bangal masengaji kukutedi di sabi kala kinnibe dun be andan sifa golle ko be kani golude sala golleji di ana pew nu lati fuf kay goldirde kalfinade golleji di hebi hadde tabani jetti e jago bobbi le hitande 2015 ne sate sariya totan gonga yimbe le wuliti dou lamou be sate dun kambe wulutibe be ciukete
candidat qui s'agisse l'autorité
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekraba jayelo do ne les réseaux ngadi di wattu jonen puddirando tumbutudo be collectivité kawtal fuddi ton kenya le ngal do kawtal be jayelo hono be kani wartidi jam e deder le lamu tumbuto fo e mangal mudu be jawdu yalla hono be kani sekrade foti kasaraaji ngad to goddube lanade ngal do kawtal be collectivité do no walde de be noddete plan mali de le majjundu be collectivité di do golle jokiti toto faali tete lewru me hendu ko yaati yimbe tapantoto kawti le ngal do kawrital se durute ngardan faado kuccala do ko yaati yimbe be collectivité do du yimbe le do woni hono ankabe new gite woni e mudde holitaabe kanyen gonde sawre to mere mere wattu jono be jawdu yalla hono be kani sakiraade fati new tuddu gite wara ton ko yaati yimbe le uniyata ton kanyen kani sawre to wakkat jono lanibe o do golle walde no dete lios club se urute garanti minire faado kulikoro do sukabe jangobe tan jande hakkundere dum won jangobe ton li senaji be holita wer tiagal ko be gaddo murtere mabbe de le yonta jabbi non de ko be gaddo to murtere bal tati holita wer wattu jono do e pukki to murtere mabbe fa pabo do won yero mabbe gobbe to li se djuba jara oto be kolitide be do sukabe ille be gaddi tirme senaji mabbe dibe kokka bilete ngaji mabbe fa hande ko wadi dum du wakkati jono do won musse ngabe gobbe ton be kanyen gol ko kolita not ngaji tafe sekrab do katte nyalom hande kabaruji meede dimi joto sane heda de heju jame ka kedde hedad honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi